so ay ragin ragin mayo marakadan karobin marakadan karobin ani gorti yoru riqo yakula rabo aruga ya dibinti osola ay ragin ragin mayo so ay ragin ragin mayo marakadan karobin marakadan karobin Rabbi bai unte Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Imara ligaliye waxa la reema Imara ligaliye waxa la reema Rabbi bai unte Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Imarrogalo rorori maye hisa imarrogalo rorori mayo illa umru lain karo illa umru lain karo ana ashaq rada rubadin to dagay chaay lay urray hisa imarrogalo Rorori maye hisa imarrogalo rorori mayo illa umru lain karo illa umru lain karo damai marrogayo rubasi umachoge damai marrogayo rubasi umachoge Kadima iradko Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Damai marrogayo rubasi umachoge Damai marrogayo rubasi umachoge Kadima iradko Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay Rabbi bai unte Noqon maayo laba ruux anigoo runaanahay